DJ Will KTV.
Kupata we mdoli kwa jili yangu Mungu amekushusha kitungu ndo ratha ya mtoli ama nyama nyama kwenye sambusa kichugu ni mzigo na toroli hadi nguo inataka pasunga msupu ni macho ya gorori rangi kama unaoga mafuta. Oh my, oh my, I don't lie. Girl, you know you change my life. In your Wendora dunia baya sikia my dear usije nikimbia dunia mile niwe na wewe
usisemi
nabaki na kuna kuna
mama sihemi
nabaki na jimunya
usisemi
nabaki na kuna kuna
mama sihemi.
Tatu ila haujafulia tena mapenzi hayajapungua na kupenda zaidi jana sija kuchoka mapenzi yanazidi noga najua umri umesonga na wazuri umezaliwa ila wewe ndo bora crushing over you boo, boo, boo. Hey, you boo, boo, boo. I'm crushing over you you are my favorite mwana wa yeah crushing over you boo 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 hey. You boo 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 I'm still crushing on you you are my favorite mwana wa yeah
oh baby oh yeah oh baby if I'm to choose girl I still choose you mayonki kona roi na gonga dudu wako naridhia sinongo ni bubu yeah yeah. Wajua zini yako mimi sinaga wanajuliza kipi na chokupendeaga si lazima waelewe baby mimi nimekupenda mwenyewe baby wala sija kuchoka zini noga kulu masunga na wazuru mezaliwa ila wewe ndo bora crushing over you boo 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 you boo 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 I'm crushing over you you are my favorite mwana waje crushing over you boo 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 you boo 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 I'm still crushing over you you are my favorite mwana waje crushing over you
right. Oh, oh, yeah. Oh, oh, Isia kama mkukiza ni choma ndomana kila time na kuwaza wewe. Kwa mahaba na yopata na isipaka homa sichoki mikukesha nawe. Love more, love more, love more, yeah. Wapambie wateonge usiku watalala. Na wambie na wivu maneno ya sizidi mpaka
Mapenzi mubashara, mapenzi mubashara, zidisha leo, zaidi ya jana.
Zidisha leo, zaidi ya jana.
Mapenzi mubashara, mapenzi mubashara, nikomeshe leo, sipate la kusema.
La kusema.
Niloge kwa limbata paka nipagawe, ila tu nisokote makopo. Zidisha kipimo unachokiona wewe kwa komi ni kama mtoto.
Mama toa jiko nje nipike. Ah, nikimaliza vyombo nioshe. Tena sogeza kichwa nywele kusuke baby. Na tukimaliza twende bafu nikakuogeshe.
Kujisikia nipo juu, mimi sitaki za deals. Spending my cool even tabaki kwa real.
DJ,
I kill a truck that kill,
ni
wazi to feel. Ni wazi kufu, mzazi na kill. Na mwagika kama masika, na shmika na sokanjiba. Kwa mziko bajaja di kwa shikaji wenye makadila. Na shike like Babylon, na mzika sana magiton. Imadi tuwa we happy mo, midadi tu ina party, no. Kisizia mtanews nisha wapa veo. Tope puzi walodai hii, yuzi ya amatokeo. Safari ni tour, kufika inabidi uyanze. Haina kukita kusita inabidi ukaze. Ingia ongoza ufata mkia kukimbia ni mwiko. Kwanzia ulipo so sana kubakia ulipo. Kisema chini ya pana na mana fanya unyanyuke. No kiamini umesimama mwana koma usianguke. Ukijituma na nema inakaribia. Nyuma lo give up mapema wangekaza wangefikia. Penye happy jitusu unafiki usirusu. Najua kuzingatia ili wachane na soku husu. Kibongo bongo longo longo shaz. Endelea kusaka chongo ata ukipata
atrasi.
Upendo wako umenifa. Ni maradu. Yeah, yeah. Nikiwa peke yangu sijakamilika. Hata mipango yangu inavurugika. Hakuna nezidi kwako mama. Kufu ya mapenzi yako bara. Umenifanya nijione bora. Bila we misi wezi ngara. Hakuna tena zaidi yako mama. Kufu ya mapenzi yako bara. Umenifanya nijione bora. Bila we misi wezi ngara. No, no.
In case you don't know,
utacheka nawe, utacheza nawe, utaimba nawe.
In case you don't know,
utainga nawe, utakwenda nawe.
Pokote
ma baby, baby, baby.
Tunapendana. We feel so good, so sweet. Tumeshibana. Ana maringo mtoto Copacabana. Amenishika, nimeshikika ele sana. Hadiva, anajimaliza. Kwangu habaki shiki.
Extra, extra large.
Anansigiliza, hashikagi ya watu. Hadiva, anajimaliza. Hadiva,
DJ, WilKTV.
Yeah.
kaka koko riko didai du kwenye rap mina didai du Kendrick sema tu 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 Romeo kama hili korongea mkishamba bibi wanja ni ubahili na nunua mishamba nimechoka kuhesabu wewe usimoja namba na tupo mainstream siki pimo wapo low kimo mbili kimo wakipima tunavunja kilo na ua ua wanajua ni mazishi maua ua hiyo kote
wapo low wapo low eh wapo low wapo low wapo low wapo low wapo low
DJ Will KTV
Ajage toka pigwa mande Azige toni paka mande Atutachekua sasa Ukoma ukoma Baba katoto ya baba Marisha Hawaulizi ya bari ni gani Kwa kuwa tayari wanafalu habari ni nani Habari marifa hatari kabisa tamongo plewi Wapo mbao wananielewa mpaka hawajielewi Kusu kwetu kiba na kwetu kitankwa bie jama Mesha zinkuwa sa vipi unichagulia silaku Sutimamu mitimamu ila bado wajajua watu Hata umpishe gamba mjusa age ukikuwa chatu We funga Wana kufungia we funga Ni mungu tu ata nyosha we kunja Nisikiza genius ya laugh ni loyo Shida zineza kumia yusha di barafu wa moyo Nimejipanga Mke ntampige na upande wa kanga Ukiwa mnafu na kuhusu upande wa panga Na wamesanda Mi upande michano fu upande panga Na hii ni noma kau mechepuka na mke wa mganga
Yes yes yo Na kutunga na rusiwa Twende na kutunga na rusiwa Yes yes yo Na kutunga na rusiwa Sema na kutunga na rusiwa Yes yes yo Na kutunga na rusiwa
Yes yes yo Na kutunga na rusiwa Yes yes yo
Toto body body, chuchu antenna, mbele 4D, nyuma container, 4D 4D. Toto body body, chuchu antenna, mbele 4D, nyuma container, 4D 4D. Mabenzi cinema, yeah, yeah, yeah.
Mabenzi cinema.
Subili kuwa butu, nekakino wa makali, ah. Nekakino wa makali Msisubutu umende ya machali ah, Umende ya machali Mamilo, mamilo Nikikumizi na pweta pweta Mamilo, mamilo Pakumizi na pweta pweta Pakumizi na pweta Kumizi na kumizi na pweta pweta
Aksha!
Mamilo, pati leo switcha MK Yamani mwenze nunakoma visa Mpache u
Ukiwa home na sisi Fatum Wanyum Kija nyumbani makuchi Bitu fulani jivenji Fatum Wanyum Body to body Baby go and lay My baby you did so well You done so well I will show you my pande
Leo kama kama kama
nataka kuona leo
kama kama kama
kuona leo
Leo
kama kama sutra mama Kama sutra
Kama sutra
mama Yeah 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 yeah
Kama 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 sutra baba
Kama sutra
Kama 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 sutra baba Yeah 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 yeah
Kama sutra
Takupa kazi pane mlima baby Yeah Na siri zangu zote ntatopoa
So many things I want to do, my baby, yeah.
na siri zako misitatoboa.
Selector, I got something to make you better. Light the fire, me na be better. Light the fire, me na be better. Selector, I got something to make you better.
Tusu, tuka tusu wa wafi oni buku wakabuku wa kombolela butu tuka butu wa kwenye chuku chuku wakachuku wa wai. Oe mama akona kufa ipandishe kwa juu alafu shusha pakata kama unasusa weka mvinyo kwa grasa shamziki to fly kakatoka. Long time lisa kado takataka golden tatu kwa sto wasaka bote wanaisoma shona na washa sizimi mpaka wa umbebo.
Ni pikaratasi niandike hizi habari. Habari za maisha game, maisha yote ya safari. Maisha ya tari, maisha ya shari, piga kabali. Leo ntasema mengi litatosha hili daftari. Asubuhi kumekucha na jikuta kwenye music. Gain all in, hakuna tena pako luzi. Ride a line kila angle. Nasimama kanyerere ni kifo zibi bengo. Dadia nani tamalengo. Mgego kiumbo, akili kama tempo. Busy Babylon Bengo. Sudani na mzaramu kichwani ni sifa nengo. Na tatu ni miaka, yote nipo kwenye game. Suniulize na vokula rao, uliza pia msoto. So kunikuta kwenye stare na mademu. Na nifata love, nuliza bari za changa moto. Game uliaza mtoto, leo na watoto. Mini mtoto lifanya watoto wajue soko. Kama sifa zangu zipo, hamto zugumzia. Ntatulia, mwanaume shindani na sidiria. Come on, come on.
Tatema, yani kama umepigwa shot. Tatema, ipe miganisho ya robot. Tatema, ukutani hadi kwenye kochi. Tatema, kwenye giza mama shika touch. Kataka kama noga, oh mama. Kapandizi za bukofa, oh mama. Kapandisha boda boda, oh mama. Choka kuchuma mboga, oh mama. Ay, mama, shigidi, ah, nakufa, oi, wikidi, ah. Ay, mama, shigidi, funky, fire, moto,
lita. Ayo tende tema, oh mama, tetema.
Tipo, tipo, tetema. Yani kama umepigwa shot. Tetema, ipe miganisho ya robot. Tetema, ukutani hadi kwenye kochi. Tetema, kwenye giza mama shika touch. Kataka kama noga, oh mama. Kapandizi za bukofa, oh mama. Kapandisha boda boda, oh mama. Kichoka kuchuma mboga, oh mama. Ay, mama, shigidi, ah, nakufa, oi, wikidi, ah. Ay, mama, shigidi, funky, fire, moto, liquid.
Ayo tende tetema, oh mama, tetema.
Tipo, tipo, tetema. Yani kama umepigwa shot.
DJ, tetema, Wilkie TV
ya robot. Tetema, ukutani hadi kwenye kochi. Tetema, kwenye giza mama shika touch. Kataka kama noga, oh mama. Kapandizi za bukofa, oh mama. Kapandisha boda boda, oh mama. Nakichoka kuchuma mboga, oh mama. Ay, mama, shigidi, ah, nakufa, oi. Wiki, 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 wiki,
wiki, mama, tetema. Tipo, tipo, tetema, oh mama, tetema. Ayo tende tetema, oh mama, tetema.
Raw 24 DJs.
Tetema, yani kama umepigwa shot. Tetema, ipe miganisho ya robot. Tetema, ukutani hadi kwenye kochi. Tetema, kwenye giza mama shika touch. Kataka kama noga, oh mama. Kapandizi za bukofa, oh mama. Kapandisha boda boda, oh mama. Nakichoka kuchuma mboga, oh mama. Ay, mama, shigidi, ah, nakufa, oi, wikidi, ah. Ay, mama, shigidi, funky, fire, moto, liquid.
Ayo tende tetema, oh mama, tetema.
Tipo, tipo, tetema,
oh mama, tetema.
Ayo tende tetema,
oh mama, tetema.
Shuka chini tetema,
oh mama, tetema.
Ayo tende tetema,
oh mama, tetema.
Tipo, tipo, tetema,
oh mama, tetema.
Ayo, 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 ayo,
oh mama, tetema.
Shuka chini tetema,
oh mama, tetema.
Tetema, yani kama vile generator.
Tetema,
kama mwizi kakupiga ngeta.
Tetema,
mwendo wa kutunga kupepeta.
Tetema,
chini nikipuliza tarumbeta.
Asa woza, doza, keza shogoroza. Kufa chali kama mende. Maria Rosa, poza, tungiline goza. Tonde ni kupige nyembe.
Okay.
Make my mind go follow. Follow, follow. Kimuna kenye koro.
wachike rungu ila ficha mbali kitumua wasije wakapita
it's Chris with the drama guy
badia 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 badia
I like a simple style. My macho come in meza kungu. And it dimples when you smile. Nina mani pachike rungu. Ila ficha mbali kitumua. Wasije weka michanga. Tena wakaanza kukusumbua. Kesho kawa danga. If you never see you no go sleep oh. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku. Asubuhi jana paka night. If you never see you no go sleep oh. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku. Show me what you got.
All a nigga ever wanted was to talk to you.
Make a nigga feel some type of way when I walk to you.
He said go posse boo.
Now you won't put it on me.
Say when you see say all the 11 done they said you want a country boo.
Now you won't put it on me. Put it on. Now you won't put it on.
Put it on. Put it on.
Now you won't put it on.
Now you won't put it on.
Now you won't put it on.
Put it on. Put it on.
Now you won't put it on.
Put it on.
Yeah, now you won't put it on.
Put it on. Put it on.
Don't be selfish, babe.
Put it on.
Now you won't put it on.
DJ KTZ.
Poro, ulinyasa totoro, bila ya godoro, penzi kiberiti, siwezi kusaliti, ya sabuni mietiki, 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 maji mweza keko, oh, tucheze kidalipo, oh, uko ulipo, oh, salamu sikufikie, ya meandikwa mandiko, kishibamboga usilambe mwiko. Kurude kwako ni ndoto Aku sitakia jirudie Nile nae kwa siku mara tatu Kama mgonjwa wa oma Niki umwa napona Dozi nzuri ya nini lekona Pezu kalifika ngozi ya chatu Vya kupika ulichoma Pezu kaliunguza Unataka kurudi apana mana Nilia na ya nakasoro Ya nini nipashe niporo
Sijenge na kutoka Moyo wangu mkuche Mami sana ogopa Kanaota Kabisa kanaota Vipi ni belize Dodo ni meokota Napenda sana Wene ni taziro
Extra, extra large
Doto ni sansiro
Kwara
Unyama unyama, bakase mendio
Jainunda
Cheza mama, nitapiga ndio Uzeze, uzeze Mama, mbaka nyuzi zinaunge Uzeze, mama Uzeze, uzeze Mama, mbaka nyuzi zinaunge Uzeze, mama
Wake up, 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 wake up,
wake
up,
Open the level, come on, this is what I'm doing.
Wake up, 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 pose. Wake up, 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 pose. Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Wake up, wake up, pose. Wake up, wake up, wake up, pose. Wake up, pose. Wake up, pose. Wake up, 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 wake
DJ Will KTV.
Hey, you're shaking your booty. Upinde na mugongo. Kama nizi kwa mtori. Nile safishe korongo. Masweti manka karangi ka chokoleti. Oh, chokoleti. Sijezi kamari wasije wakambeti. Fanya wine ama wine uka. Mweza kona chana agatabu. Fanya wine ama benjuka. Kuchanda ni na chana agamashuka.
Apo wente kipaka.
Chulo wewe.
It's all
day on
the beat.
You must
keep
my
crystal. Bro, 24 DJs.
You must
keep
my crystal. It is my wine, wine for me. It is my bend, bend for me. It is my wine slow for me. With your big back boom, play for me. It is my wine, wine for me. It is my bend, bend for me. Here my wine slow for me. With your big back boom play for me.
Nikajua nushasamehe na kwamba yamekwisha. Kumbe ndo kwanza unayavurumusha. Siri zetu wasistarehe zitawaburudisha. Zaidi zaidi tunajiaibisha.
Yupo mzee mwenye nyumba wakatae.
te amo.
Señorita, te amo. Nitakufa ukiniacha mungu. Angelina, te amo. Vingi nafanya ufurahi tu. Baby, please don't go. Sina pesa sijapinga. Ila nakupa mapenzi ya kweli. Haki ya Mungu nakupenda.
Wazee wa kupima oili, squeeze nyama tunafunga kwenye foili.
Ya moto,
kare kamchezo hakano bairi. Mana kwenye baridi kana nipaga mi.
Kajoto,
chapo mwendo, waga manyanga. Pesa ya Simba leo na bet kwa Yanga. Kisanga, majanga, vita ya bunduki weuna kujana
na panga. Utamu watobo ni kutoboa, mashine isage na kukoboa. Kisu cha kukata dodo ni shakinoa, mana sitomaliza kwa kudonoa. Slow down, punguza pupa. Huyu mpe yule stick tunamupa.
Rasta bange, chaga duka.
Saya take kulita,
sija nataka.
Wazee wa kupima oili, kuzi nyama tunafunga kwenye foili.
Ya moto,
kare kamchezo hakano bairi. Mana kwenye baridi kana nipaga mi.
Kajoto,
chapo mwendo, waga manyanga. Pesa ya Simba leo na bet kwa Yanga. Kisanga, majanga, vita ya bunduki weuna kujana
na
panga.
Na utamu watobo ni kutoboa, mashine isage na kukoboa. Kisu cha kukata dodo ni shakinoa, mana sitomaliza kwa kudonoa. Slow down, punguza pupa, huyu mpe mwese.
Wacha bambu, mboli mini bambu, unavyo kata. Waka waka, kwenye giza waka, nimeshe mwanga. Nimekuona toka mahali ye.
Got no house and I got no car. One black boy from Africa. Got big dreams, they go take me far. All I wanna do is to make the world smile. My music I they do is my only substance. And I really got plans to make the world dance. Yeah, I make the world dance. As I get money for my pocket, balance it. I go just set to the play, balance it. As I get money for my pocket, balance it. I go just go like my guy, balance it. As I get money for my pocket,
hata kama hanipendi vunga vunga mwenzenu karata na rumba rumba pendi vunga vunga
Skaboy music
mwenzenu karata na rumba rumba. Simba kala chui kala chui lakini bana sipo moi sipo moi. Baba magatoi magatoi changanya na matenda boy tenda boy. Cheke cha cheke cha cheke cha kaminza madeje papito cheke cha peke cha peke cha peke cha userede kachini papito peke cha changanya changanya
eh oh ay
changanya changanya
eh kumasa
changanya changanya
Oscar boy
kumasa
changanya
kumasa.
You know I wanna put my hands on it. I wanna hear everybody one time. You never hear
the lie. Lord have his mercy. She went to his spine. I wrote my verse, but now you see, they are just the freestyle. Oh Lord have his mercy. She went to his spine. I know that she's dirty. My baby went to a fly.
Check it, take it up, take it up, take it up. I said it, catch me, but it's up, take it up.
Oh,
Nilisha hadi Zanzibar shamba umemvimbisha kichwa nchaji mekitananga soma picha picha wazi umejipanga haupendi ficha ficha mzazi nimesanda haunuzi mbuzi kwa gunia haunimie ujuzi umenzidia we mami fundi unanjulia hautulii nkawa na gundi unanipatia
hakika umenifaa siwezi pia
kapoda fanya mambo yako na kungoja moyo umeshataka mimi nafuata order wezi kukata kiu maji kwa kisoda message sent shika kamata kama unataka mapenzi yako hapa chaka chaka chapa chapa wakituona wanatapa tapa umeka kambi maeneo haya anasema uwazuri umeota pabaya never die never expire tusicheze mapenzi ya moto fire
kama mapenzi safari mi kwako nshafika napo kwenda au kama bahari au basi nifunze kuogelea na unge kwa mchezo siwe kamari au kubeba maji kwenye tenga pende yako na kula kiyo wala mie sina mwingine tena wakufanya nicheke na kama chanda wendo chema chakufikwa na pete wala mie sio ni mwingine tena wakufanya nicheke na kama chanda wendo chema chakufikwa na pete.
Tell me now what you know, 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 what you know. Give it up, na chechemea for my woman. Bahari taongelea for my woman. A real man care for the woman. Anaweza kukosea kama human. Takufanyia change, takupatia
mapenzi. DJ Mil KTV.
Kuna pita majangili, wafunga geti. Funga geti, wambie mtu apili, wafunga geti.
Tawakali yukali unapimwa vipi nataka sigara kali mfukoni na vibiriti ndani waya kali waya tafuta vipi dada kona nitakundi
kwenye mchi za kutosha
eti anakosa confidence
kama kuchi ilo choka
naziona chuki tu na sio pinzani takundi wako ndani ulize demo wako anajua na fire bobs gani bado mna chuki kwani na mwaka huu utava chupi vichwani pokuwa mgoma bila start duble duble na shangaa mtoto nani sema lenga kivuruge nimekuwa baba now nimekuwa baba lao squeeze na chukiwa mpaka na waganga wao nimekuwa story kwao zaidi zaidi yao kunichukia kuipa pressure tu milia
mana lenga ni kama lenga nafanya miracle wambie wanaopinga usijiwe mana lenga ni kama lenga wambie wanaopinga lenga ni kama lenga wambie wanaopinga
wambie tapili
wafunge geti
funga geti
unapita majangili
wafunga geti
funga geti
wambie tapili
wafunge geti
funga geti
lazima tuheshimiane. Leo muhuni nimekutana na Teke la Vandana, mpira pass ndo siri ya ushindi, na slide kwenye nyasi mechana mkeka wa muhindi. Simlianda mipango kanda migambo kanda michambo na bado mkatoa matango. Sasa tandama pango tandama bango, tasajili ngambo mtacheza chini ya kiwango. Na bado tesabu dali na dozi ndo hii na wapo stress songo gari of course kwa maji ya baba. Anitanyari wa uza papa alintupa kwa bahari, nifilie mbali na rudi na samaki na wapa. Simlikuwa mnakula bati mina kula kigae, nyi watoto wa mtakati ndo napita mjiandae. Eti unaniombea mauti, siboro unselie kunuti, mtavunja nazi my foot. Bado wa mnikuti
wana ruma ni kama ruma,
nafanya miracles
mambie wana uchuma wana ruma ni kama ruma. Mbili wanaochuma Roma ni kama Roma. Mbili wanaochuma
Mbili wanaochuma. Wafunga geti,
it's the peace baby.
Funga geti, unapita majangili. Wafunga geti,
it's the peace baby.
Funga geti,
mbili wanaochuma. Mamwiva mapenzi wenipe discount, magioka kidume wewe in this house. Bonyeza kitufe mama ni log out. Mwoyo umeupa konga ni big man. Usije kushangaa nimefunga kitanzi.
Ninavyokujali kurudi nyumbani afika hata saa sita. Tena nilivoboya kipata vipesa uwaga na kukumbuka. Hivi ni wewe kweli niliyekuita sali? Yani ni wewe kweli unafanya kafe? Heda nanieka heda mtoto wa kiume. Heda heda nazidi kukonda na ukosa unene. Heda heda nanieka heda mtoto wa kiume. Heda heda utanitoa roho.
Mwili umekongoroka, umebaki mifupa. Ni mwanaume wa shoka, wanivuta kabuta. Sinipeleke mbio, sapenza nina salio. Kila kitu niseme ndio, utanimeza.
Uga misfili mastori,
uga misfili mastori.
Mami uko fine don't worry,
mami uko fine don't worry.
Hakuna noma kuna ngori. Usijam sana ushike mori. I'm looking fly on like a butterfly. Matawi ya na pepe ruga. Kila fizi ya nataka kukukuta. Cause you're so beautiful my girl. Lakini unanchanganya baby. Una machali wengi friendly. Siku cheki kila weekend. I gotta feel some jealousy. Mina kupenda baby daily. I gotta kiss you baby daily. Let's see my nigga show my baby. I'm so jealous, ooh girl. Buga mi spedi my story. Mami uko fine don't worry.
It's your boy Prezo.
It's another one, it's another match. You know I love when you want.
Bongo flavor diva. Kama kao, au sio, kama kao. Let's go.
Ongeza makekek, ongeza makekek.
DJ Will KTV.
Ongeza makekek, ongeza makekek. Ongeza makekek, ongeza makekek.
Ngoja nikupashe shoga, usilale kama mzoga. Mpe hata chuma mboga, utakuwa kama umemroga. Ongeza makekek, ongeza makekek. Ongeza makekek, ongeza makekek. Ngoja nadondosha, na ufundi tanga na zendi so hapa. Ulipotoka shiko
kizu, chai, mabili.
Sing it up from the ghetto.
Hata sura ukikunja na unatabasamu tu, usijinipunja nikakosa utamu. Kuza machoni niangalie, mana kona fana na gana mie. Mwuzet na mpenda somebody, na mtaka somebody.
Baby, umenipa ndoa, no
sitaki kutoka, nimeridhika na kifungo chako. Na sina budi kusema ya kwamba nimezama, umeupoza mtima, sirudi nyuma tena. Sisikize udaku daku, usikae na duku duku, yaweze kila kitu.
Oh, na 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 na.
Body
and my mind say I got a thing for it, nasty mind. The only way the man got a time on. Body and my mind say I got a thing for it, nasty mind. Say my name again, me a rally.
Roll it, girl. Roll it, roll it, girl. Roll it, roll it, girl. Roll it. Control it, girl, roll it,
roll it,
roll it, girl, roll it,
roll it,
roll it, girl, roll it,
roll it,
roll it, roll it, roll it,
roll it, roll it,
girl.
You can make me sit down and sing this song, da la da la. Cause you make me feel like I do you wrong, jaga jaga. If you want a man, go give you more.
DJ Wilkay TV.
Today you go give me love, sawa sawa. If you walk on my pants, now my day. One paka, one anita. Yes, when a boy, I talk to kill us. One paka, one anita. Yes, now if you walk on my pants, now my day. One paka, one anita. Yes, when the boy, I talk to kill us. One paka, one anita.
Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa bibi kinondoni. Ambalulu kujadela. Mwanangu gigi simuoni. Aje,
aina ma.
Mama,
aina.
Baby shot them,
Ainama.
Hey hey hey,
Kanye
Shuli Vofunza,
Ainama.
Go down, baby,
Ainuka.
Give it to them, baby,
Ainama.
Hey hey, Ruksa Kutunza. So sura so shepu, ini kimona tabani. Ivi sinura sepetu, amani mwitegi na gani. Baby girl your body killer, mwendo kama katapila. Miguya pombe tequila, she the best in my mind. Pamuto bakongo kabila, madongo lunya mila. And she's so sweet vanilla, she the best in my mind.
Oh oh oh,
nobody sexy like my baby. Tena mwepese kyo kwa bedi. Adekaburu kwa Mandela, rudi kwa bibi kinondoni. Ambalulu kujadela. Mwanangu gigi simuoni. Aje,
Ainama.
Mama,
Ainuka.
Baby shot them,
Ainama.
Hey hey hey,
tonyesha
ulivofunza.
Ainama,
go down baby.
Sema na mimi acha maneno chini chini. Nani ogopa nini kwani una sura ya jini? Kiniona macho chini. Siogope sema na mimi. Kuwa mkweli ndoto zako zisifeli. Najenga urafiki kama watu mnajeli. Niko peace like that. Karara, no fear neno sitaki. Karara, mosi ya upa nafasi. Karara, niko peni njo upaki. Hey, hey. Why you deserve kufunguka usumeki? Sitokupiga teke ntakudaka kwa makeke. Sasa boy ntakudaka kwa makeke. Sitokupiga teke ntakudaka kwa makeke. Sole so sweet. So sweet.
Sema na mi.
Sole so sweet.
Oh yeah.
So sweet.
Sema na mi.
Ilari wako pendo menipano umenitoa gizani. Sina maelezo, nimeshiwa uwezo. Na momba liye juu antoe kitandani. Nikawazaje ingekuwaje maisha yangu na familia ningeondoka. Nikawazaje ingekuwaje
can't reason.
gonna Abba. Yeah,
Abba.
I'm the wife who need when she a double zuri wako unendana na tabia. Achangwa shangai, mama, vitu vingi nita kufanyia. Girl, you're my number one, baby. Hakuna mwingine anayenifa. You know you're the only one, baby. Nataka tufunge pingu za maisha. Shafika muda kwa kata vicheche. Tafanya ununeza kufanya ucheke. Wazazi mjugu marafiki waleti. Nikubali chepete. I wanna marry you.
Indo nizivana.
Would you marry me?
DJ
Will KTV.
Bugatti, Range Rover, baby wanna be a cruiser. Hey, if you need my money, carry go. Mtoto wa geleza ni kari yako. If you need my money, carry go. Mtoto wa geleza ni kari yako. A baby, hold on. Hey, nimeshaloa tepete. Tepete, tepete, tepete. Nikuvike na kapete. Kapete, kapete, kapete. Nimeshalowa tepete. Tepete, tepete, tepete. Nikuvike na kapete. Kapete, kapete, kapete.
Yeah, I got the naira, I got the seeds, I got the dollars, I got the style, I got the mansion, lorry banana, lorry ikeja, I take a tome. How much money go make you to you? How much love you want me to give you? Baby, oh me the love, oh me the touch, oh me the kiss. How much money go make you, 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 make
Broadway! Chris Prince!
timba, but a bat timba, bat 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 timba, but a bat timba.
Kukumari kolifa,
eshebi moshiba.
My own mess, okay, la be.
My shame, love, papa. Bera, you shame, oh, papa. Bera, you shame for long, he's here. Bera, you hear for long, he's here. Bera, you know, you can't do it. Bera,
oh, says, but I owe your wallet. Rap, I do your pocket. Oh, yeah, this solid, this solid. Oh, says, but I owe your wallet. Rap, I do your pocket. Oh, yeah, this solid, this solid.
Oh, yeah, dance, make I give you the money.
Nataka ni shoot in a video. Nambiwa ni pake ma maker. Kama ma babies and babies. Kiki ni gigis gigis. Niko mina pita pita. Kwenye sula zenu insta. Nikikutana na sula baya sula langu lina sikitika. Let me take a self, let me take your picture. Mitandaoni nikajitupie Snapchat mpaka Twitter. Skipti skip tata. Pale sula langu likichoka. Si wazimi wa kidata kisa sula langu mimili 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 mimili.
NigelExclusive.net.
Sexy money girl, right? Oh my baby girl, you love to whine. Me love to when you bust a whine. Oh my baby girl, you have to make me one. Oh baby, na na na. She telling me me killing her, me tell her I know my baby, na na na. Say me give her the best ringtone. I'm the girl, them number one. Me and the girl, them champion. All the ladies love to whine. Anytime I come, they put it down. I'm the number one. Me and the girl, them champion. All the ladies love to whine. The girl, them love me, the girl, them love me.
Yeah. We
wish I could have give you some time. Girl, I never stop it for the thing. I can get it anytime I want. You could be mine, you would be mine. I'm feeling like I'm tempted to touch. I see you rolling your eyes. I feel your vibe, I see your eyes. They call me Paso Kichwa.